yande joy e mintaji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi alinyelli abdul muni yottinta e modon sembe habaruji meden hande ni halando sador maji di wonji tagol bakaje gonno gaddana himbe tawabe ni no wuri der lede G5 Sahel de den derul andinore duni fa hande banki lede duniyaru kandu holli wi ude ko deni dabareji godon joddinaka do en den der lede Niger dum beedan talkidinde do hemre himbe jene dum duni fa hande yaade hitanu dub ujuna didi e chapande joy en kala duni fa hande der habaruji meden didi hande do nawtorade safareji balebe gan nyawtigu yewtere pindinol meden studio kala nguni hande halando boppol jande lokol ko sukabe rewbe gonno gada misal to en den ni der commune bande region zender haurine sappo e jet haurine chapande jeddi e jedda bereni fedde dental lede duniyaru oni no don no wada to anden ni subako wandan haurinde andan fudda der sire New York lady America haurinde duni fa handen yaran golle mudum fa yottade laso e jegom lewru September hitane du ujina didi e laso didi jeddire mu bere der mun duni fa handen adibe lede duniyaru e gomnatije mu en garta kala hollude anniya gollude ko be tawda der lede mabbe ko watta duni fa handen mosola sador maji di wonji tagol bakaje gonno dani himbe keba mosola mudum en kalandu ni fa handen der hawrine de en den ni har ko darta fillano be tokkira ko mosola rafke jara nyamri e jande lokol kandu ni fa handen hedora hedron ko nan wadde chaka warbe e rewbe mosola mudum hebo lede sahel handen ni de en dari ka em uri torrade gan der lede de en den ni hokkere e bonnere diyan dubi di en den ni no don no wada sembe dundu ni fa handen dalila sador majina bi en wonji tagol bakaje ko no wada der chakantaraje de en den hanno derol banki lede duniyaru andinore mudun ni ko sappo e jene lewru September hitane dubu ujina didi e laso didi holliri do en den ni leydi Niger leydi Mali e leydi Chad sador maji di en den buri hewtade himbe en kettino ko Raylatu Soumana waddi firtade ngal fulfulde
talkuru no banque mondiale wurtini holliri leydi tawade le fed de G5 Sahel no jidi tay ngannama dokko yaawi laabi burtordi do fi basiko wonji tagol mbakaaji waawi waddude hitan dubinaade chapande joyi ko watto himbe milioji sappo e tati natan e talaka kanye heppere e der leydi endam dum do buita yaadu yeso hebanodu ciagal ndu enda yorno Ousmane Diagana didabo banque mondiale kawjido fi Africa yannan kanyu e hakkunde holliri fa hande leydi Sahel de wi amani mbel gol mbakaay di endan meman dun en fudu kono e leydi Niger do dum burayto sembe sabu on tala kaako no way beydaade do hember fu jeenay jawdi hettene e leydi ndi endan jeporto do hember fu didi yaade sappo e didi dum fu sa tawama laabi ko jaaka law yorno biete do yue man li jang andal do fi arzuku leydi Sahel kandu woni murtindo bata kay dido holliri kano woni no wodi laabi mbawdi hojeede gan Sahel heba yaadu yeso do fi on endan wonnana e do reenugol himbe kanyu e tawtude laabi yaadu yeso far demal e tinnitaade do jogade kullantaje kawtaade e fahande gol turde kulle jamaani kesede enda
hanono daral andi no resta rusi leydi Niger kawjido filla waddande himbe ballade ni bonondaji kewti dum en holliri fa warde ni kenga sappo e jena lewru September hitan du ujunaji de laso e didi do andan ni leydi Niger hitan hikkade andan ni ko watta himbe ujunaji keme dido e laso e jeegon ka en non bonondaji diele de andan ni jeew kewtowade himbe duni fa handen der majjum ko watta himbe hemre e la soji nayo e jenayo lima barmube dum duni fa handen de en dari himbe duni hemre e laso tato e jeetato kan du mayi der mabbe duni fa handen no wodi himbe hemre e laso e dido be cuudi chami do e himbe laso dido e jeegon kan du joli non region maradi e region zender ton du non bonondaji di enden buri wadude gande en dari ni ton enden maradi der region mudun ni ko watta himbe laso tato e sappo e dido kan en mayi zender ton duni fa handen himbe laso dido e jeneo Département Gaya diele tobade jeddije bitide den den ni gaddi ko lawol ummade bengu wurtade farde tande ni fa hande giwa takkata ko hande dun duni waddi ko ardibe hawju département o enden ni e communeji di enden jehito enden darude fi o enden nani ko madan Sale lantana Mamadou maire Bangou andani wi do majjum ko fadal alu waddi firta dengal fulfulde
depuis avant hier day lo
illa hetti kenga diyan dan no hewittade day kenga ko tobo diyan wadi fa heba e terde diyam millimetre chapande johe go'o on gi bonon daji gadudi bittaki diyan dan no wodi sembe labi nay wodi to himbe bawta bittori day sai himbe deki motoje mabbe do torkoje ko be keba e bittodo e majji ba himbe sai gadi dabargo den ko keba bitto de hana diyan dan uytorino neddo fuwauta witti illa dungu gum fuddi min gatta jeddire diyam to bay kay labi dum fuboni gonga mi he hore an do mi mer wuro gon fi o no wonno suuli kan sanne sabi himbe wuro gon no der fi kuljinido gonga
sanu jen vraiment
nautorade ledde na bi'en safareji balebe don duni fa handen don no wada sembe der ledde de kejore hanno OMS an fedde dental ledde duniyar hawjini fille cellal himbe halire dun duni fa handen ko onno wadda dun kawoni kiyada tawtedo der pharmacieji di endan hanno docteur Arima Ousman Mamadou jom pharmacino e du fa handen jom andal non do labi nyawtigu famtiniri nani ko wi ko nafisa adam waddi firta dengal fulfulde
l'utilisation de ces
nyawtorade ledde hana hulu non ko heedi ledde non godude nafaka sanne amma no safare fu wodiri gacce non ledde den do godiri gacce hana joni misali inna bamandi der yawtinaaki ki wondube andal gadi kolli ko nyawtorade emun no waawi waddane bi adama gacce do fi cellal bandum no wodi do ledde ko wawta waddani neddo nganchu bandu no wodi nyawtorade e ledde andade ko yardura der leede men lekki sanga sangahi iki anda sanne der leede men balebe amma hinde boddo kawrol ledde fere fereje gan idum waawi waddani neddo sadarma der bandum
rebe commune tagazar ton ni der departement be lera no don no gada golle mu enduni fa handen ko watta du be bawa humture haaju mabbe misali golle gese de enda maria sale gada timini golle suudu mudun ni no ummo yahude remode biriha mudun nani ko wi ko zainabu abdu waddi firta dengal fulfulde
diri bi gutun kadini deni min dawi min pini sai min gadi golle wuro min una min buwa min dogowa min layba den ko min jaha gesa biriji deni dun gudi mido heba hana sakuji biriji joy na jeego na jetti mido sonna dum dum belle yara na bon kuku sakuru woru fu mido sonna dum ujinaji nay na ugine joy na wakkatiji gondu ugine tati e woygu edun wodi nafaka gandeni asonni a heba ko pirtuda muraduji ma neddo soda bisaji mum de min kay bei ni codammi mi duradi den ko mi sonnadi mi firta muraduji am to joni ni mido wodi ko watta dubi woygudi di wala hitane fu mido rema biriji fa nyande sembe an hanti don kay mi acca mi fotina hore am
mi bodum nanga fulan
hawrine batu joda hale rewbe leede afrik tawabe der golle wonji tagol nyamri wada kulle godon ni hawrine denden no hore mudun do ni der hubere nyame denen dun duni fa hande do labi siriyade hawrine mawne ardibe leede afrik ko wada wita do enden der hubere nyame denden ni 18 lewru novembre tan du ujuna didi laso didi warde laso e joy mayru dun duni fa hande harko darta fi cingol company ji di enden ni der leede afrik denden e yadu yeso majji nani ko rahib rabiatu mamadu arzika cigili do batu go enden ni wi ko hawa Usman waddi firta dengal fulfulde
min gadi niya wadugo joda kalen hakkune amin ngam wadugo yawtinaaki ko siriyoto batu mawdo ko sini wadede ko jaki yeso fi luma ko leede afrika min lasi bakinani wakkati fuude ni hawrindeji modi no gade handube gollide sawartaaki gombe no buri dermu deni filla kampaniji lumaku no gadde rob bayloobe kulle handa acce gada gan dum fuddata denni gal portal gal no wadam bantari hebo do ko woni no file ko watta far lawol lumaku no kuje to kulle baylete keba bantari
laso didi lewru septembre hitane dubu juna didi e laso didi yaade laso e nay mayru ni kuir sale na bm batu kurfinol dabaji wadote to andan ni ingal der leedi niger di anda siri batu gudu ni fa handen no e hore mudun hanono anafaru e ba mer commune ingal o andan ni halidun nani ko wi ko anise karim waddi firta dengal fulfulde
sur le terrain ce qu'il y a de nouveau
der nokko kujjun kesun tawa dun don gina fadde cigilaki kinno wade woni fijo fina tawa dogginol jolobi dado ndira e jundam gamden di doggata na filade nokku to fijo ngon watte fedde hawjinde fi majjun kam tilsini dun wade hitande hikka on amma sana dun kai fu sigilama fawodi sabu mi yahi der nokko on deino wodi kulle kewde tilsude sodede fadde nimbe mobe ben no ngara bawde de min do mi fa hande balde majju joni ko weltare no wade der mun dogginobe jolobi be ngari yaade e dogginobe pucci ben mi de ngodi waddube gineji biiteedi dabara ten ankani yettore Allah fijo gonno e hore mun
l'ambiance elle bat son plein.
Burtaki jande sukaɓe rewɓe huna non ndu ni fa handen ko suɗanaki neɗɗo fuu nder janngirɗe meɗen pamare e potorɗe nder ci'e reedu leydi Niger toon ndu ni fa handen bande de région Zender o enɗan ni bani ko yaadu yeeso heɓaki sanne duuɓi cakkitiɗi ɗi enɗan ni har ko darta duruwo ko watta ndu ni fa handen ɗum acci sukaɓe rewɓe ɓe enɗan jaari yeeso jandeji en lokkolɗi enɗan fa warde handen nde en daari ndu ni fa handen no wodi cukaɓe rewɓe ɗuɓɓe wonɓe no boppa jande lokkol mumen nde enɗan en kettino ko Zara Boukar waddi firtaɗe ngal fulfulde
wurtagol sukaɓe rewɓe lekkol no heewi sanne sen koji commune mo bande le département mo magaria dow hemre sappo e goɓɓe fuu no joppat lekkol noon e dow hisabu gaɗaɗo ko duuɓi nani e nogayi saroɓe sukaɓe janngoɓe ɓe mbi kulle kewɗe wonno saboɗu
nide ana ganan
no woodi saroɓe ɓe gattata ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe jande gam ba timmi jande golle keɓatako neɗɗo acca suka mum joɗoro ni fa jee o haɓɓanaka golle gala fa nata nder golle
bonɗeaaakaaaa
no woodi saroɓe jiɗuɓe ɓiɓɓe maɓɓe janga jande lokkol fa ɓe timmina jande amma hande fimo jaman o waddi sukaɓe rewɓe no poɗana neɗɗo ko ɓuri ɗum sembe min he giiɗa hun wonno bonna jande
lokkolno
woodi ɓiɓɓe rewɓe goduɓe kitiije maɓɓe jehoɓe libihi alger kamɓe lildantaɓe portableuji mawɗi ɓe lildana inniraɓen do ceede deni ɗum naati nder hakkilloji ɓiɓɓe rewɓe to jande kay fille mum waddataki no woodi dow ɓiɓɓe rewɓe ɗuɓe nder ladde kando rafi to jotte janga kanno haɗa ɗum ɓe
janga
fara hoorejo sarusi kawjiɗo janggino sukaɓe rewɓe mada Abdourahmane Rabi o wi hunde no wonno bonnan sukaɓe ɓenna jande muɗum en
no hande rewɓe gomɓe nder ladde eɓe wuro garinkowa ɓe gaɗane yewtereji pindinol dow nafakka jande ɓiɗɗo debbo min gaddi fille talkaku nde ni iɗum yiɗi ɗum durwida e mum sayi rewɓe gaɗi lumako no hande rewɓe ɓe balliri e ceeɗe gasuɗe bagorra e maɓɓe gala ɗum ɓe bawa jogude ɓiɓɓe maɓɓe
ɗe suma en mata gaba ɗe
ɓeydaari heɓama sanne e dow fiyo endan nder commune rural mo bande on endan ko hisano sappo e goho dow hembere wonno yoppa lekkol ko duminan e nogayi hande nde endan ɗum warti dow hembere taton tan ɓerno isaka inusa golle ɗo fi jande haali
ganum wonno
nder golleji ɗi min gatta minen nimɓe pelle jinganoɓe hakkeji ɓiɓɓe leydi miɗen tindina inniraɓe sukaɓe dow filla janginol sukaɓe maɓɓe miɗen gaɗa ɗum dow cuuɗi radio e tindinde fayi abbiraɓe maɓɓe dow filla majjum nde on koƴi nder commune amin tewteruji ɗiɗi waɗa ko talkour brevet ɗum e baccaloria taw rewɓe ɓuri heɓude jonɗo ɓe puɗɗi famude na fakka jande
rewɓe
ba ko tawa lawol laamu no woni joƴƴinago e leydi Niger ɗo enɗa wallugo sukaɓe rewɓe heddo e jande mum e lekkol payotto duuɓi sappo e jeegom haɗayni sukaɓe rewɓe enɗa fuu hetta yaade lekkol Allah e ɓe gala bawɗe ɓe galade koɓe goɓe ballite dow majjum
bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kala ngu e fulfulde ɗo non kokkol habaruji meɗen timmata amma komin dilla mi accan Asumana Shinawa yettina habaruji e hawsankore to moɗon salamu
aleykum
ñande fuu kettine sigilaji studio kala ngu ala sarayande joyyi dow radio ji ɗi golliditto e whatsapp ɗo lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi
to on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu jooɗa kaalen ko rewɓe yande jeego e min tagui sappo e joyyi
aljumare fuu batu jooɗa kaalen mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
e alal habaruji sukaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde e fu fotten faada studio kala ngu yaɗo leydi Niger.